Muteza matwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 nibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.25. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edirwe mubasuhuza. Ndaza kuba kandi ndi kumwe na mugenzi wacu wimenyereza umwuga Placide Magambo. Ikiganiro ni muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, turaba kandi turi kumwe n'umunyamakuru w'imenyereza umwuga Placide Magambo. Mu cyumweru gishize, Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda yatoye umushinga w'itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Ibyo byabaye nyuma y'uko Leta y'u Rwanda ifata icyemezo cyo gufunga zimwe mu nsengero yavuze ko zikorera mu kajagari. U Rwanda ruvuga ko gufunga insengero no kuvugurura itegeko rigenga imiryango ishingiye ku myemerere bitagamije kubangamira ubwisanzure bwo gusenga, ahubwo byakozwe mu nyungu z'abaturage ari nabo bayoboke bayo madini. Leta ikimara gufata icyo cyemezo, hari imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko icyo cyemezo kigamije kubangamira uburenganzira bw'imiryango ishingiye ku myemerere. Ariko mu itangazo yasohoye muri weekend ishize, Leta y'u Rwanda ivuga ko ifunga ritagamije kubangamira ubwo bwisanzure. Mu itegeko rishya, abanyamadini badafite amashuri yabigenewe ngo bayobore amatorero bazahabwa imyaka 5 yo kujya kwihugura mu by'iyobokamana kugira ngo babone impamyabumenyi, nyuma utazaba yifite ntazajya yemererwa kwigisha. Mu kiganiro muri isanga cya none, twari twatumiye bamwe mu bayobozi b'amadini n'amatorero ndetse n'intumwa ya rubanda kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. Dutegereje ko Laurent Mbanda, umuyobozi w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda aboneka. Arkiepiskopi Laurent Mbanda bambwiye ko yabonetse. Turi kumwe ku murongo wa telefoni. Twari twifuje kandi kuba turi kumwe na Apotre Marie-Claire Mukamusoni. Uyu ni umuyobozi w'itorero Bethel Revival Church rikorera mu Rwanda. Turacyamushakisha, nawe ntabwo turamubona. Kandi twari twanatumiye Depute John Ruku rwa Byoma, nawe turagerageza kumushakisha, nitumubona turamuha umurongo. Ariko hagati aho, ubwo iri tegeko ryaganirwagaho mu nteko, hari ibintu bitandukanye byagiweho impaka nyinshi cyane. Nk'urugero, hari ingingo ya 22 ijyanye n'uburenganzira bw'umuryango. Iyo ngingo ivuga ko umuryango ufite uburenganzira bukurikira gutanga ibitekerezo mu itegurwa rya politiki n'amategeko birebana n'ibikorwa by'imiryango, kugirana amasezerano y'ubufatanye n'indi miryango cyangwa inzego za leta cyangwa se izigenga, ndetse hakaba no gusonerwa imisoro n'amahoro hakurikijwe amategeko abigenga. Iki gikandi nacyo cyakuruye impaka ubwo iri tegeko ryari mu rusuzumwa mu nteko. Reka twumve uko byari bimeze mu nteko ishinga amategeko icyo gihe.
Bajye basura iyo bishyize hamwe, bemeye no gushyira umutungo wabo hamwe, nabo nibasure. Bajye batanga iby'Imana iby'Imana, ariko ibya Kayizari bibona iki? Kuko twebwe nibyo turimo dukorera, ntabwo turimo dukorera iby'Imana hano, turimo turashaka ibya Kayizari. Basure.
bijeje ubundi hazaza inkubiri bavuge batuwerekwa agomba gusonerwa kandi umuntu umuntu asorere icyo yinjije n'ubumenyi n'izo mpana imana yamuhaye aka kantu rero ntacyo gakora cyereka niba hari ikindi cyihishe inyuma muri bya bibazo by'imisoro twibwo tuvuga ya madam speaker abangaba ahubwo ahubwo iyo bazana ahubwo dushyiremo indi ngingo yerekana ko icyo cy'icumi baba bahawe icy'icumi ikindi kijye mu misoro rwose bijye bibarurwa amatera narangiye bayashyira ahangaha tumenye uko tugiye guhangana n'ibitekerezo byabo kuko usanga hijemo byinshi madam speaker ahubwo komisiyo imbereye inyumvise ndabona n'itegeko ryihuta benerangira iyo ngingo baze kwishyiramo
yakoze tujya ku ngingo ya 13 hari abadepite babiri bayisabye ijambo biswereza mukamana depite nkusi ijambo rya biswereza mukamana
yakoze nyako speaker ishingiye kuri ingingo bagenzi bacu amaze gutanga ibitekerezo ishingiye kuri igika cya kabiri kivuga ngo umuryango w'impuzamiryango ihuriro n'impuzamiryango cyangwa ministeria mwishobora gukora ibikorwa bigamije inyungu aya madini akora ibikorwa bigamije inyungu umuhamagaro iyo ugiye mu nyungu materiel ni gute wasubira koko iyo tuvuga ko ashobora gukora ibikorwa bikandikwa bigamije inyungu kandi ubundi amadini akora ibikorwa ibintu biri spirituel niba yakora ibikorwa bigamije inyungu ntabwo yingingo yindi tuvuyeho ibemereye exoneration ni ibiki bishaka kuvugwa mu byose ko tusobanure neza tu clarify imbye neza tugeze mu gihe dushaka imisoro yo kubaka igihugu cyacu iyo urebye amaturo batanga abantu amamiliyoni n'amamiliyoni defa ugasanga babwira abantu bakuba umwuka kuzamo imitungo y'umuzi ukayitwara ukayitanga kandi ushaka amafaranga yo kubaka igihugu numvaga twagombye kurebera ibi bintu kuko nidufungura cyane dukeneye amafaranga yo kubaka igihugu numvaga byaba ari cyo
si ijambo riko kintu bya depite nkuze
murakoze nyakubahwa perezida kuba mpaye ijambo imiryango n'imyemerere ntabwo ari iyo gushaka iby'isi ibyo inyungu muzigiye kubaza bakiriramo umuki nyakubahwa perezida ahangaha hari confusion twabonye ko amadini yashyizeho amashuri n'ibitaro n'amavuriro ariko duhereye mu gihe cya gikoroni ni amafaranga ya leta mbiri igihe yatangaga ikanyuza mu madini ntabwo yari ayabo ahubwo barabifata none natwe turimo turabiperereza ngo bashobora gukora biriya kandi igihugu nabyo kigerageza kubikora cyane ndabona rwose nibakore iby'imyemerere yabo ariko bareke iby'inyungu babirekera bashaka inyungu si bashaka kuvana inyungu mu kwemera barashaka kuvana inyungu mu muhamagaro aho si ukudeturuna ibintu nyine imirebere y'ibibazo uko biri siho tuzasanga abantu bamwe usanga mu madini amwe barwana barimo barwanira iby'isi kandi barishyizeho kugira ngo bagire imitima y'abantu bayeze bunge abantu babakore neza ariko ahangaha bakajya kurwanira amafaranga noneho hakaba za krize abantu leta ikajya kubirizorva
murakoze ijambo ni irya komisiyo
ndashimiye nyakubahwa speaker ndashimira umwanya muhaye kugira ngo dusubize ibibazo by'abantu b'abadepite babajije honorable Nkusi na honorable Mukama nyakubahwa speaker ibyo birazwi ntabwo ari bishya iyi miryango ikora ibintu ibikorwa bitandukanye ikora ibikorwa biri spirituel ikora ibikorwa biri sosiyali igakorwa n'ibikorwa biri ekonomike ibyo dusanzwe tuzi ko bikorwa kandi n'igihugu tuzi neza ko bifasha igihugu mu iterambere ryacyo turabizi twese ko iyi miryango yubaka amashuri ndetse n'amashuri meza mu iki gihugu amwe n'ayabo turabizi neza ko iyi miryango yubaka amavuriro abanyarwanda bivurizamo turabizi neza no ko banasabwe kugira ngo bagende ibikorwa bari ekonomike bafite amahoteli meza natwe turaramo rimwe na rimwe ibyo rero ni inyungu abanyarwanda dufite ahubwo byari ikibazo kuba tutabikoraga bamwe bakajyana za espace nini zidakoreshwa bigahombya igihugu kurusha uko noneho turanabizi neza ko mu byo bikorwa bari ekonomike bagiye kubitangira imisoro ku nyungu z'abanyarwanda simbona uburyo twakwicara ahangaha ngo ari twebwe pritu dekoreshe ibikorwa nk'ibyo ngibyo ku nyungu z'igihugu cyacu n'abanyarwanda icya kabiri ntabwo ibikorwa mbese nubwo bari amafaranga abakoloni bakoreshaga umwana w'umunyarwanda akiga umunyarwanda akivuza ikibazo twabigiraho ni iki nubwo uyu munsi wa none bazana amafaranga avuye hanze aje mu nzira zemewe n'amategeko bakubaka university nziza muri u Rwanda bakubaka ivuriro aho twajyaga mu bihugu by'amahanga tukabireka tukabikora n'iwacu ubwo tutabifite mu nyungu ni ihugu sinumva impamvu tutanabidekuraje ahubwo kurushaho aha nibwira ko iyi ngingo ahubwo izisubiza na cya kibazo cyabazaga mu kanya bazaba exonere kuri ibyo bikorwa bishobora kuba byari by'inyungu rusange n'undi munyarwanda wese ashobora kuba exonere kubera akamaro byamarira iki gihugu.
Ariko noneho hari n'ikindi kijyanye no gusenga buri kutagira igihe cyo gusenga buri munsi, ukabona abantu basa nk'abafashwe ingwate cyakora baba bagiye ku bushake bwabo, ariko mu byumba by'amasengesho mu gitondo kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, ukibaza ngo abo bantu babaho bate? No kuvuga ngo imiryango izajya mu bukene, ibi nabyo bikwiye kuba bifata umurongo. Abantu bagira igihe cyo gukora kugira ngo biteze imbere batunge n'imiryango yabo, ubwo rero ubukene nabwo bukaba burinjiye kandi biturutse ahanga. Icyo nabona gisa nk'icyabuzemo, hari n'ahantu ho gusengera, hari ibintu byadutse ngo byo gusengera mu butayu. Ubutayu abantu bakagenda iyo ngiyo bagahera iyo mu mashyamba, mu misozi, mu buvumo, ibintu biri aho ngaho. Sinzi rero komisiyo bashobora kuba batarabigiye impaka, ariko ni ikibazo gikomeye. Ikindi ni bavuzemo n'ibijyanye n'inyigisho, ariko n'inyigisho zitangwa nazo zikwiye kuba zigaragara muri iri tegeko. Abantu barigisha ibyo bishakiye, arahaguruka ati hahirwa abakene, abantu bose bakumva ko bagomba gukena kugira ngo bajye mu ijuru, kandi nta wutera urutoki ngo amuvuguruze. Abantu baricaye nk'abamarayika bagasohoka, kandi ubwo inyigisho iba yatambutse.
Abo ni bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda ubwo barimo basuzuma umushinga w'itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Nari nababwiye ko twari twatumiye umwe mu badepite kugira ngo aze tuganire kuri iki kibazo, atubwiye ko ataza kuboneka. Hari nanone Apotre Marie Claire Mukamusoni, umuyobozi w'itorero Bethel Revival Church, nawe twari twamutumiye atubwira ko yagize akabazo ariko naza kubona umwanya araza kwitabira iki kiganiro. Ariko kuri telefoni turi kumwe na Arkipiskopi w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda, Laurent Mbanda. Bwana Mbanda, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika.
Urakoze.
Mbere na mbere, mwakiriye gute itorwa ry'iri tegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere n'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda mu cyumweru gishize?
Urakoze cyane. Mba mu itorero Anglikani, kandi mu itorero Anglikani twemera icyo twita faith and order. Yesu ndoda rero ni ukuba yuko Yesu hari imyemerere, hari ibyo twizera, ariko kandi bikwiye kugira na gahunda. Yesu ndoda rero irimo byinshi, cyane cyane cya oda, kirimo kugira gahunda, kirimo kugira disipuline, kirimo itariki. Rero mu magambo make ibyo maze kumva muri iryo tegeko, ntacyo numva ngaya, ahubwo harimo ibyo shima byinshi. Ubwo rero ngira ngo tuganire, yenda turabigeraho.
Wari wumvishije bimwe mu byo abadepite basa nk'aho batumvikanaga ku bijyanye n'ibikubiye muri iri tegeko? Hari ibijyanye no gusonerwa imisoro n'amahoro ku matorero, hari ibijyanye n'abavuga ngo umuhamagaro iyo ugiye mu nyungu materiyeri biba ikibazo, hari abavuga ngo hari kutagira igihe cyo gusenga, ndetse bakanavuga ko inyigisho zitangwa muri ayo matorero nazo zari zikwiye kugaragara muri iri itegeko rishya. Hari icyo ubivugaho?
Icyo twahamagariwe ni ukuvuga ijambo ry'Imana, icyo twahamagariwe ni ukuzana abantu kuri Kristo, icyo twahamagariwe ni proclamation of the gospel, no kuyiprokaraminga, no kuyivuga mu buryo bw'ifefo. Rero iby'ubucuruzi cyangwa se iby'ibindi bizana inyungu bishobora gufasha, ariko niba tugiye mu mwuga wo gucuruza dukwiye gukora ibyo ibisabwa abacuruzi. Niba tugiye kujya mu ivugabutumwa dukwiye kuvuga ivugabutumwa.
Leta y'u Rwanda ivuga ko ifata icyemezo cyo gufunga zimwe mu nsengero yagifashe mu rwego rwo guca akajagari kagaragaraga muri izo nsengero. Wowe iki wumvikana n'u Rwanda kuri icyo cyemezo yafashe?
icyo ni cyemezo cyiza kuko umuntu akwiye kujyamuzi no gusobanukirwa icyatumye icyemezo gifatwa. Kimwe hari safety y'abakirisitu bacu cyangwa se ya worshipers, hari safety na security yabo, bivuga ngo umutekano wabo. Iyo umuntu asengera ahantu hatari hazima akwiye no kwitwararika akamenya yuko ashobora kugira ingaruka. Icyo rero kuvuga ngo babe mu nsengero zimeze neza, basengera ahantu hari aeration cyangwa se urusengero rwe rufite toilette, kugira ngo ibyo ngibyo ni kuri entere zacu nk'abakristo. Kubona ahubwo leta ibidushishikariza yari bikwiye kudutera isoni, tukabona twebwe ubwacu ko ari twe twarafite kubona yuko bikwiye ko dukwiye kwicaza abantu ahantu hakwiye kwicarwa, tukagira abantu ahantu hakwiye kugira ubwiherero igihe babikeneye, tukagira ahantu abantu babona yuko bafite ubwisanzure ariko bafite n'umutekano wabo. Rero kuri njyewe mbona ari ikintu kijyanye na safety and security y'abantu bacu, mbona yuko ari ikintu kijyanye no kugira ngo nawe twicaye dusenga Imana tugubwe neza.
Bwana Arikepiskopi Laurent Mbanda, leta ikimara gufata icyo cyemezo, hari imwe mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko icyo cyemezo kigamije kubangamira uburenganzira bw'imiryango ishingiye ku myemerere. Ndetse hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu cyumweru gishize, ubwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga bita Mike Pompeo yari mu nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena, yabajijwe ikibazo kijyanye n'iki kibazo nako nifunga ry'amatorero mu Rwanda n'umwe mu basenateri witwa Jeff Flake. Reka nkumvishe gato uko yabajije icyo kibazo n'uburyo minisitiri Pompeo yagisubije.
The country of Rwanda right now, and you may be familiar with this because of this week's focus on religious freedom,
yes,
has indicated a move toward severe restrictions on religious freedom, particularly from outside groups. What are the plans of the State Department to let them know that is not in their own interest nor ours?
Senator, I share your concerns. I'll need to get back to you in terms of what actions we think we take. I know we'll call it out. We'll label it for what it is. We do need to see what it is tragic. I share your concerns that it's a huge challenge for us.
Bwana Mbanda, Senateri Jeff Flake arabaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga nibazi ikibazo kijyanye no gufungira amwe mu materiro no kubangamira uburenganzira bw'amadini mu Rwanda, n'icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika izabikoraho. Hanyuma minisitiri w'ububanyi n'amahanga amusubiza avuga ko icyo kibazo akizi ko ari ikibazo aziyamya, hanyuma akavuga ko agiye no kugikurikiranira hafi. Wemeranya nawe bavuga ko iki cyemezo gishobora kuba cyaraje kubangamira ubwisanzure bwo gusenga mu Rwanda?
Ntabwo nemeranywa nabo kubera yuko ibyo baravuga ibyo batazi. Aho ngaho bavugira natwe twarahabaye turahazi bihagije. Ntushobora kumbwira ko hari urusengero na rumwe cyangwa uretse n'insengero n'imwe naho gucururiza n'iki aho ngaho muri Amerika, wakwemera kwinjira mu nyubako utamaze kuzuza safety measures basaba, cyangwa se ngo ube wujuje building codes and the codes za building z'ahuri? Ubwo rero sinzi igituma twagomba kubasaba standards. Niba tuvuga yuko ahantu hakwiye kuhatunganya hakurya ibyangombwa, hari safety, hari iki? Ntabwo nabaye muri Amerika imyaka irenga 21 nta rusengero na rumwe nari nigera mbona bemerera abantu kwinjiramo no gusengeramo rutafishe rutujije code zisabwa yaba city council cyangwa ariho hose. Uretse n'urusengero n'inzu umuntu abamwo kugira ngo ayinjiremo, hagomba kuba habayeho za cheki n'ibindi byose. Rero kubona yuko niba tugiye mu rusengero, tugasaba yuko urusengero rukwiye kuba rutunganye rufite ibyangombwa, hari sekirite y'abantu, abantu bafite ubwiherero bashobora kugira aho biherera, ntabwo mbona iyo challenge ya lack of freedom, ahubwo ni ukuzana ya faith and order
n'itorero iyo bari bakwiye rero kuyisuzanira mu rwego rwacu abayobozi b'amatorero bari twa dukwiye kwikubita agashyi tukizanira iyo sendoda mu nsengero z'aho gusengera rero ibyo avuga ntabwo nemeranywa nabyo ngira ngo hari ni ukutabisobanukirwa cyangwa se ni ukutabimenya ariko ikijyanye na safety ngira ngo umuntu wese yari akwiye kukitwararika.
Ya ndabashimira kuri ibyo bisobanuro muduhaye Archbishop na ariko hari ibintu biherutse gutangazwa na Professor Shyaka Anastase ubwo yagiranaga ikiganiro n'ikinyamakuru Kigali Today. Yavuze ko mu gihugu cyose mu Rwanda hari midugudu igera ku 14 ariko ahantu hasengerwa mu midugudu agera ku 15. None murumva ko amasengero aruta umubare w'imidugudu. Ku bwanyu mwumva ko iri tegeko rije mu by'ukuri kugarura mwumva insengero haba nko umubare ntarengwa w'ahantu ho gusengerwa cyangwa se mwumva byakomeza gutya mu gihe habaho wuzuje ibisabwa isuku ibikiko byavugwaga?
Ntabwo nibaza ko hakwiye kubaho gusengerwa ntarengwa igihe ahantu hujuje ibyangombwa bisaba. Ndumva yuko Leta itaza ngo uvuge ngo ko wujuje ibyangombwa bisabwa none ukaba uri muri mu mudugudu nyanaka ntitukwemereye. Ntabwo nibaza ku kintu icyo ari cyo Leta iri ivuga. Nibaza yuko ikindi hari igihe abantu ngire ngo siyoberwaho dukwiye gusengera Imana ifite amatwi urumva aho wayimbirira hose yakwiye. Kandi ijambo ry'Imana ngira ngo rirasobanutse dushaka no kurisoma ariko kuvuga ngo abantu baburijwe furidomu yo gusenga kubera ko bafashijwe kugira ngo bakorere ahantu hazima bicara ahantu hazima babe ahantu hakeye babe ahantu hadashobora kubagirira ingaruka ntabwo nibaza yuko icyo ngicyo ari kitwari dukwiye kugira ikibazo keretse niba hari ibindi byinshi nyuma kuri abo ngabo babimenga tutazi ariko nibaza yuko nta biriya restrictions cyangwa se freedom yabaye. Ikindi kikwereka ari ibyo ngibyo ntawe bibaho ni uko iyo wujuje ibisabwa niba n'ubuzi rusengero rwari rwarafunze baragufungira ko nanjye maze kubona aho twateze insengero zitari zikwije ibyangombwa twagiye tukabikora tugashyiraho ibisabwa baradufunguriye. Rero ntabwo nzi neza icyo bavuga icyo na partage ni experience y'ibyo maze kubona kandi nzi kandi mbamuburira.
Archbishop Mbanda, hari abavuga ngo mbere yuko icyemezo cyo gufunga gifatwa hari hakwiye kubaho guteguza abantu bagateguzwa bagabwirwa ibyo bagomba kubahiriza kugira ngo amatorero yabo akomeze mbere yuko babafungira badateguzwa.
Bavuga yuko batategujwe ngo nibo bari bakwiye gutegura mbere yuko batangira.
Ariko Archbishop, hari ikindi kibazo cyavuzweho cyakomojweho higwa iri tegeko cy'abantu benshi bajya gusengera mu cyumba, abantu bajya mu byumba bagasengera hamwe bakaba bateza umutekano muke,
bari n'abajya mu butayu
no mu butayu. Ibyo bintu murabivugaho iki?
Nahubwo bajya mu butayu rimwe na rimwe numva bashobora kwishyira muri danje ubwabo kuko nibaza yuko gusenga Imana ntabwo bivuga yuko ari uko njya hejuru y'imisozi cyangwa njya hejuru y'inzu. Gusenga Imana kandi ntabwo ari ukuvuga yuko ari uko dukwiye kujya mu buvumo ngo abe ari ho nsengera n'Imana izanyumva. Niba nkeneye kwiherera nshobora no kwiherera mu nzu yanjye cyangwa se nkiherera mu biro yanjye nshobora no kwiherera aho nkorera. Ngira ngo gusenga Imana ni ukugira umwanya utuje wo kwihererana n'Imana.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga. Uyu munsi turaganira ku itegeko riherutse gutorwa n'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Iryo tegeko rizajya zashyirwa mu bikorwa umukuru w'igihugu amaze kurishyiraho umukono. ariko kuri telefone dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo babaza. Jean Damascene wiriwe neza?
Wiriwe.
Uri hehe?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo hari igitekerezo. Ikibazo ndaza kuba ariko ngiye ndabuze muri biriya umugabo arimo avuga. Mbona ko ngiye ndetse uwe mbona yasa n'uwinjiye muri politiki cyane kuruta uko ari mu by'Imana. Kuko buriya ari amategeko nabonye abangamiye imyemerere ishingiye ku madini.
Ubihera he kugira ngo nawe abone uburyo gusubiza?
Okay, wenda igica mbere wenda reka tuhere ku byerekeye agusenga. Gusenga uburyo aho umuntu nk'uko nubwo yavuze ati aho umuntu yasengera hose nta kibazo Imana yamwumva, ariko niba avuze ngo wenda ngo umuntu ngo najya gusenga ngo mu butayu ngo ngire kiri cyangwa ntiyakaba yagira ngo cyangwa se ndi gusengera rwuje ibyangombwa gufunga byihuse batabanje kubateguza ngo ntabwo ari ikosa. Njye ntekereza ko ari ikosa rikomeye cyane. Hari n'ibindi nka ziriya byo gufata abantu byo gufata amategeko ajyanye n'imyemerere barangiza bagasa naho bayagize ayabo, bivuze ngo wa muntu
bande
nukuvuga ngo ziri inteko yagiye gushyira amategeko. Hari ibintu nabonye yinjiye mu madini cyane irarengera. Urugero aho bavuga bati kugira ngo basenge, kugira ngo abantu basenge ari uko bagomba kuba bose barize
abayobora amadini n'abasengesha niho bagomba kuba bafite impamyabumenyi ya kaminuza n'indi mu bijyanye n'iyobokamana.
Ariko se barahera akagusobanurira ijambo ry'Imana n'utarasobanukiwe. Kwigisha ukwiye kwigisha umuntu yarakwiye kuba akora ibyazi kandi yigishijwe. Ubwo rero ntabwo nibaza yuko ari ukurengera. Ubwo wajya kwivuza ugashaka yuko ugutera urushinge atabaze n'uko urushinge rusa.
Ariko ntekereza ko iby'Imana n'ibyo n'ibindi bisanzwe bitandukanye, kuko wenda reka nk'urugero rumwe nka Pawulo nubwo yarize ntabwo yigeze yiga iby'Imana. Na Yesu ubwe nta naho watwereka ngo tubwire ngo hari ahantu yigeze yiga na rimwe, ariko ibyamubujije kuyobora
Yesu yari umwana w'Imana. Icyo ni cyo cya mbere. Ikindi tuzi ko yakuze mu bwenge no mu by'umubiri. Ubwo rero ndibaza yuko ntabwo wagereranya umwana w'Imana n'umuntu, n'umwana w'umuntu.
None se abantu bose abantu binsaba Imana se?
Jean Damascene, soza ikibazo cyawe hanyuma Archbishop agusubiza, hanyuma dukomereze ku bandi abandi bifuza kubaza. Jean Damascene, ndibaza ko tumubuze kuri telefoni. Gusa twakwibutsa abumva Radio Ijwi rya Amerika ko twari twifuje kuba turi kumwe na bamwe mu badepite, ariko abo twagerageje guhamagara hari abari batwemereye, ariko ku munota wa nyuma batubwira ko bataza kuboneka. Ndetse twifuje kuba turi kumwe n'abayobozi b'amatorero yafunzwe kugira ngo nabo bagire icyo bavuga kuri iki cyemezo bafatiwe ndetse n'iri tegeko rishya. Nabo hari abatwemereye ariko nyuma baza kutubwira ko bataza kuboneka. Archbishop Laurent Mbanda, subiza bimwe mu bibazo bya Jean Damascene hanyuma dukomeza.
Ntabwo numvise ikibazo kiri Claire yabajije, kuko numvise yabajije kwamushubisha.
Urakoze cyane. Hanyuma
ahangaha nanone Archbishop hazamo ikibazo kijyanye kenshi na kenshi n'imyumvire no mu nteko igihe bavugaga bigaga kuri uyu mushinga w'itegeko bagikomojeho, ko hari abantu bitwaza inyungu zabo bagafatirana abaturage bijyanye n'ubumenyi buke bafite mu bijyanye n'icyo bashaka ku Mana, icyo bashaka mu kwemera mu gakiza kabo. Ahangaha namwe niko mubibona, mubona ko hari amatorero yarakwiye gusubizwa ku murongo kubera ko afatirana aba baturage n'ubumenyi bwabo buke mu bijyanye wenda n'imyemerere n'imyumvire ku by'Imana.
Icyo nibaza nuko dukwiye kwigisha ijambo ry'Imana nk'uko riri kandi tukarisobanura mu buryo ufasha abantu kububaka mu by'umwuka, naho ibireba n'inyungu z'abantu ku bwabo ibyo mbibyongera ngo twabishyire ku ruhande. Icyo dukwiye gukora ni ukwigisha ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rirasobanuka kugira ngo hari biragaruka kuri bya bindi byo kwigisha ijambo ry'Imana natwe ubwacu tutarisobanukirwa.
Hanyuma se abavuga ko bafite umuhamagaro,
umuhamagaro niho, ariko umuhamagaro ntubuza yuko witegura.
Ikindi zimwe mu zindi ngingo zagiye
umuhamagaro ntubuza ko witegura kandi witegura. Umuhamagaro rero ushobora kugira umuhamagaro, twese twarahamagaye ushobora kugira umuhamagaro, ariko umuhamagaro ushobora no kuwitegurira kandi no kwitegura kugira ngo ushobore kurangura inshingano wahawe z'iryo vugabutumwa z'uko kwigisha. Rero ahubwo ni nabyo byiza wumvise ufite umuhamagaro ukwiye no gusaba kugira ngo bagufashe gutegurwa kugira ngo ushobore kurangura umuhamagaro wahamagaye.
Ese mu itorero ryanyu ry'abangirikani mwaba mufite ikibazo kijyanye n'uko mushobora kuba mufite abashumba cyangwa se abigisha batabifitiye ubumenyi?
Kubera abigisha turabafite, bafite za nivo zitandukanye, ariko ibyifuzo byacu ni ukwigisha abigisha bacu, kandi turabigisha kandi tuzakomeza kubigisha. Ndetse ndumva ari ibyo gushima yuko iryo tegeko riraduha imyaka itanu, rero dufite umwanya wo gushobora kuzamura batari ku ngero zikwiye kugira ngo tubageze ku ngero zikwiye, ariko nizera yuko ijambo ry'Imana rikwiye kwigishwa n'abantu barasobanukiwe kandi n'abantu bigishijwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga, aho uyu munsi turimo kuganira ku mushinga w'itegeko werutse gutorwa mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ugena imitunganyize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Kuri telefoni dufite undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Hakizimana, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi gari mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Anga nakabazo gato.
Magambo make.
Kuba barafunze aya madini ngenda bibona n'igitsina. Impamvu ndivuga gutyo, urebye abantu benshi cyane cyangwa birirwa mu matorero birirwa biruka kabisa bajya kureba ukuntu mu bintu bidakwiye, rimwe na rimwe ugasanga barwanye, ugasanga induru mu miryango zirimo, harimo baterana amagambo ukuntu ngiye nabibonye ntawumeza gufunga cyari igisubizo gikomeye cyane, ahubwo nka leta yagerageza uburyo bwose nabo ifunguriye bakareba ukuntu bakareba uburyo babashyiraho amategeko bakagombye gukoramo, apana kuza bakora amajoro ugasanga niba basakuriza abantu ntabwo byari bikwiye. Hama ku kandi kabazo nagira nibarize uwo mutumire nagira mubaze ko hari umuntu w'inshuti yanjye w'umusore ubona ukiri muto yageze gutya ashukwana abantu b'amatorero aramubwira ngo akazi arimwo ngo nakavemwo ngo Imana ngo haje umuntu nawe nyine ukomeye wo mu matorero, aramubwira ati dufite akazi tugiye kuzaguha mu minsi mikeyi uzaba wakabonye kandi bigira ikibazo, ni Imana yakatubwiye ko tuzakagusubiza abivamo amezi arindwi arashize, bakaguma izozo bamubwira ati ngo amasezerano y'Imana ngo ntabwo arasohora ngo ariko ngo hazasohokera hose ngo hagwaka. Ibyo bintu nawe nk'umuntu ufite ubumenyi mu by'iyobokamana ibyo bintu bibaho
nako kabazo nagira mwibarize. Urakoze cyane Bishop, subiza icyo kibazo cya Kizimana.
Ngira ngo iyo n'indi mpamvu itwereka yuko abantu bakwiye kwigishwa kugira ngo bashobore kwigisha ijambo ry'Imana, kuko niba umuntu bwa mbere bwo nguwo ariho aravuga, ariko uwo muntu avuga yumva ko yahamagawe n'umuntu atari wahamagaza n'Imana, umuntu ariho aramuhamagara ibyo amubwira kandi akamubwira yenda
ibimuheza mu bukene bimuheza mu kurindira kutazagira ngo rero ahubwo hazaba indi mpamvu yo kuvuga yuko abantu bakwiye kwigishwa kugira ngo bashobore kwigisha ijambo ry'Imana bashobore kumva buri gihe iby'Imana babisobanukiye kandi batumva.
Archbishop tukira aho ngaho hari indi ngingo yakomojweho inakomeye cyane mu nteko aho wumvaga bajya impaka abashinzwe abadepite bavugaga ko hari abaturage baba badashoboye no kwirihira mituweli ariko noneho abantu mu matorero bakababwira bati muzana amafaranga muzana amaturo ese mwumva niyihe nzira nziza yakoreshwa kugira ngo iki kibazo nacyo kigende gisobanuka. Hari byinshi byagiye bigaragara bamwe bavuga bati twari wa mafaranga urugero Hakizimana atanze narwo urumva umuntu ava mu kazi kuri iki kibazo mwumva cyakemurwa gute kugira abantu nibura bajye bajya mu nsengero batumva ko bagiye kuribwa amafaranga niba ari amaturo yakagombye ubundi hateganywa iki mu myemerere kugira ngo iryo turo ribe ryatangwa ariko noneho n'abantu ntihabemo ngo ibikorwa by'ubusahuzi cyangwa gufatirana abaturage babamareho utwo bafite.
Hanyuma se no mu rwego rw'amatorero mwebwe ubwanyu hari igihe mujya muhura kugira ngo muganire munengane mubwirane mubwiza nyukuri ku bijyanye n'ubutumwa muharubanda?
Yakoze nibaza ko ikintu cya mbere dukwiye kwiga nk'abayobozi b'amatorero kandi nibaza yuko ari nacyo leta idutezeho itubonaho ni uko nk'abantu b'abayobozi b'amatorero kandi nk'abantu b'abakristo nitwe ba mbere twari dukwiye kugira ubunyangamugayo nitwe ba mbere twari dukwiye gukorera ahagaragara na transparency mbere twari dukwiye kuba accountable integrity transparency and accountability. Ibyo rero ndumva yuko kuba leta ibidukemurira ngira ngo hari irakwibutsa twari dukwiye kuba nabo twari kuba dukwiye kuba duhagaze. Icyo rero ni ikintu gikuru cyane numva guhagarara numva gifite umumaro abantu rero ntibakwiye kugifata nabi ahubwo bakwiye kugishima kuko ndumva ari uko twibutsa icyo ahantu hose twari dukwiye kuba. Ku bijyanye no kwigisha ku by'amatora n'ibyo ni byo byanjye nyine twavugaga yuko hariho abigisha ijambo ry'Imana batarisobanukiwe kuko icyo bari bakwiye kugira nabo umwanya wo kwiga no gusobanukirwa kuko ubwa mbere bwo ituro ntabwo ari ikintu forse umuntu gutanga ku ngufu ahubwo ituro ni ituro umuntu atanga rivuye ku mutima. Noneho rero ijambo ry'Imana ryo mu Baroma 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri atugira ngo twaraduhanira ngo dutange imibiri yacu n'ibitambo bizima bihesha Imana icyubahiro cyangwa se gihimbare Imana ngo niko kubikora kwacu twaba dufite umumaro munini kandi bikaduhanira kutishushanya n'iby'iki gihe cyangwa se n'iby'isi kugira ngo rero Imana ikomeze kwitanga twebwe ubwacu. Iyo twitanze rero tukiha Imana uko kwitanga kuha Imana ni ukuyikunda ni ukureba imizi Imana yadukoreye byiza ari dukuye ubuntu bwayo n'imbabazi zayo bikadutera kurushirizaho gushaka kumenya no gukunda Imana no gukunda umurimo w'Imana no kwitanga. Iyo twitanze rero kwa kundi kubwo kwitanga twebwe ubwacu tuba twitanze kandi iyo dutanga ibyo dushobora dushobora gutanga umwanya wacu dushobora gutanga amafaranga dushobora gutanga ibyo dushobora gutanga ariko uko dushobora kandi uko twumva uwo mutima w'ubwitange utwigisha kandi tubwira. Ibyo rero kuvuga ngo gutanga ituro kubera yuko ije nkakubwira kuguforosa atari byo ku bwanjye kandi niba atari ijambo ry'Imana rivuga gutyo.
Archbishop, dusubiye inyuma gato, amakuru atugeraho nuko mu mwaka w'1962 ubwo u Rwanda rwabonaga ubwigenge amatorero mu Rwanda ntabwo yararenze 10. Mu mwaka w'2017 amatorero mu Rwanda yarageze hafi hejuru y'10,000. Iyo mukoze ubusesenguzi mubona impamvu ari ese n'inyota y'abaturage y'abantu ku mana niki gituma haba ubwiyongere budasanzwe mu matorero mu gihugu
kwiyongera na population ubwayo y'abantu mu gihugu biriyongera iyo hera population y'icyo gihe uhere mvuga n'abari uyu munsi ntabwo bangana rero uko population yiyongera kandi ko abantu bakura kandi ko abantu bacuzaho ku ijambo ry'Imana ni nako barushinzaho kwitabira ugushaka kumenya Imana ugushaka kuza kugakiza kuri twebwe rero iyo tubona abantu benshi baza ku ijambo ry'Imana biratunezeza kandi biradushimisha kandi nicyo twahamagariwe ni kugira ngo tubwire abantu ijambo ry'Imana kandi bakize.
Reka dufate undi mukunzi wa Radio Ijwi rya Amerika. Eric wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri hehe?
Ndi muri Amerika. Twe ni mwaramutse.
Yego, uri muyihereta?
Ndi muri Michigani.
Ni amahoro. Ikibazo cyawe?
Mfite ibibazo bibiri mbaza Bishopo. Ikibazo cya mbere ndamubaza hejuru y'icya cumi nyumva bashobora kuba aricyo cyane leta ishingiraho ngo baraze batangamo imisoro. Icyo kibazo sinzi ukuntu amatorero azakitwaramo igihe leta ivuga ngo abakristo batanze icya cumi amatorero akwiriye kuzagitangira imisoro. Icyo ni ikibazo cya mbere. Kinsubizeho ikibazo cya kabiri ni hejuru ya lisanse muri teoloji. Icyo kibazo sinzi yuko leta nk'amadini nka bishopo sinzi iyo bicaye nk'amatorero ukuntu biga ikibazo cyo kuba leta yakwinjira muri urwo rwego yemera yuko abantu bakwiriye gusenga Imana bisanzuye, bemera na Bible kuko Bibiliya tubona hari intumwa nyinshi zitize zikayobora amatorero. Ndatanga urugero rumwe, reka dusubire nko muri leta tukunda gusoma amateka. Hari abaperezida basagira izo lisansi bayoboye ibihugu, hari abajenerali bari muri iyo leta tuzi babona izo grade za jenerali, ubundi mu mategeko nta muntu uba jenerali atari. Rero simbona ukuntu leta ishobora kubwira umuhamagaro w'umukristu ngo abo agende yige abone teoloji. Tuzi yuko hari abasaza bayoboye amatorero bafite experience ngo basubire mu ishuri kugira ngo babone iyo lisansi muri teoloji bayobora amatorero. Ibibazo zanjye zari izo.
Urakoze cyane Eric. Reka Archbishop Laurent Banda agusubize.
Ubungubu ari muri Michigan nyine, urabyumva yuko ijambo yari akwiye kubanza kureba bamwegereye bari muri Michigan bigisha ijambo ry'Imana uko bameze n'uburyo bashoboze n'ubushobozi bafite. Rero nibaza yuko mu ijambo ry'Imana ubwaryo haduhugurira kwigisha no guhugura no kuzirikana n'ubwacu kugira ngo dushobore guterana ishyaka ryo gukundana n'iryo gukora imirimo myiza. Rero abiye ijambo ry'Imana ritwigisha ku bijyanye no guhugura no kwigisha, nibaza yuko ari ukugira ngo twigishe abashobora kugabura iby'Imana. Ubwo rero ngira ngo twaba turengereye cyane. Nanone igihe twaba tuvuga ngo nyanaka ntiyize, icyo ijambo ry'Imana ritubwira ni uko dukwiye guhugurira abantu mu kugabura iby'Imana kandi kwigisha abantu kugabura iby'Imana. Aho ngaho rero ntabwo twari dukwiye kubateshukaho. Niba tudafite uburyo bwo kwiga twavuga, niba dufite uburyo dushobora gutegura abandi nabyo twabivuga, ariko ikindi kintu kinamubwira atari ukumubwira ngo mu Befeso kane cumi na kabiri kugeza cumi na gatandatu hatubwira tu equip the saints for the work of ministry, kwigisha abakristo kugira ngo bakore umurimo w'Imana. Azagenda akoma aho ngaho yumva icyo amubwira mu Befeso kane cumi na kabiri kugeza cumi na gatandatu. Yaba nawe ushobora kubamutumira ukamubwira mu Kinyereza anambwira ngo equip the saints for the work of ministry, for the building up of the body of Christ. Ubwo rero niba tujya kwigisha ngira ngo ahubwo yarakwiye kubaza ngo turabigisha ku ruherugero.
Yarabaje n'ibijyanye na kimwe cya cumi.
Kimwe cya cumi ni biblike, ni inyigisho y'ijambo ry'Imana. Kimwe cya cumi rero dukwiye kugitanga, nanjye ndagitanga n'abandi bose baragitanga, uretse no mu itorero gutanga icyacumi. Niyo turi muri za asosiyasiyo n'ahandi ari hose, kugira ngo tube members w'izo asosiyasiyo, kugira ngo hari icyo twigomba, hari icyo tugomba gutanga kugira ngo tube member cyangwa se part w'icyo ngicyo. Rero iyo tuvuga ku kijyanye n'icyacumi mu ijambo ry'Imana, nanone hatwigisha yuko dukwiye gutanga icyacumi kivuye mu byo twungutse, cyangwa se tuvuye mu byo twakoreye. Rero icyacumi ntabwo ari ikintu leta iri gutegeka, ahubwo ni ikintu ijambo ry'Imana ritegeka ubwaryo gukora.
Archbishop, tukira aho ngaho ku cyacumi, kuri iri tegeko, muri iri tegeko hari aho bavugaga ko amatorero agomba kugaragaza ingengo y'imari yayo, ariko usubiye inyuma mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa kabiri hasohotse mu binyamakuru ko hari amadini abiri mu Rwanda yagaragaje ko ingengo y'imari yayo izaba ishingiye ku cyacumi n'amaturo. Aha ngaha nk'uko twunganiye Erika wo muri Michigan, kuki iki cyacumi kigaragazwa nk'ingengo y'imari n'amaturo, kuki bitasoreshwa?
Ntabwo numvise ikibazo neza. Icyo ari cyo ni bivuga yuko kugaragaza umutungo w'itorero wongere gisubire mu nyungu.
Ni ikibazo cy'uko hari amatorero yagaragaje ko ingengo y'imari yayo azaba ashingiye ku cyacumi n'amaturo mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubwo yiyandikishaga. Aha ngaha Eric akaba yari yabajije ati ku kibazo cy'icyacumi uburyo gisoreshwa amaturo, kuki se kitasoreshwa icyo cyacumi n'imisoro kitasoreshwa imisanzu mu gihe cyaba cyagaragajwe n'ingengo y'imari?
Ubwa mbere bwo ntawo ndabona itegeko ryavuze yuko dukwiye gutanga, yenda ntabwo ndarisoma neza cyangwa se ndaribona, dukwiye gutanga imisoro ku maturo. Aho ngaho ntabwo ndahabona, ubwo rero mpasobanukiwe neza ntabonye, namenya uko navuga. Ariko niba tugiye mu bucuruzi, dukwiye gukora ibyo abacuruzi bakora. Niba dufite inyungu twabonye mu bundi buryo, dukwiye kumenya nabwo niba izo nyungu zisaba yuko dutanga imisoro, dukwiye kuyitanga. Urugero rero ntabwo, erega ubundi dufite ikibazo kinini dufite ni uko dushaka kubeshwaho n'imisoro y'abandi, ntidushaka kubeshwaho n'iyacu. Ikintu cyo gutanga imisoro ntabwo niba bivuze ko ari ikintu twari dukwiye gukubitirwa cyangwa kubwirwa. Ikintu cyo gutanga imisoro twari dukwiye kumenya ko ari bwo buryo tugomba kubaka igihugu cyacu, kandi ari nabwo buryo igihugu cyacu nacyo gikora infrastructure zidufasha kugira ngo tugere ku byo twifuza. Ayo mafaranga y'imisoro dutanga nibaza ko ariyo ajya mu mashuri, nibaza ko ariyo ajya mu mihanda, nibaza ko ariyo adufasha kuba mu gihugu natwe twishimiye. Rero icyo ngicyo ni ikintu ahubwo twari duhuye natwe ubwacu kwigisha no gushishikariza abakristo bacu gutanga imisoro ku nyungu z'ibyo bungutse. Ku kijyanye n'icyacumi, by the way, ngira ngo yenda kimwe yavugaga yarakwiye kureba muri Maraki 3:8 kugeza kuri 12, ndibaza yuko hatubwira neza ku bijyanye n'icyacumi.
Archbishop, muri iri tegeko rishya hari ingingo ivuga ngo inkunga yose y'amafaranga ihawe umuryango igomba kunyuzwa kuri konti y'uwo muryango iri muri banki cyangwa ibigo by'imari byemewe mu Rwanda. Iyi ngingo
bashakaga yuko baduha amafaranga cyangwa se imfashanyo zigenewe abakirisitu cyangwa zigenewe gukora imirimo y'itorero, tukayabika mu kimuga, tukayashyira mu mifuka yacu, kuvuga ngo niba ufite amafaranga yashyire kuri konti cyangwa yacishe kuri konti niba ufite ubwo yabicisha aho ngaho nibyo aho niho hahandi navuga hajyanye na integrity hajyanye na transparency hajyanye na accountability
nicyo nashakaga kukubaza ese hari ababonaga amafaranga ava hanze ntibayamenyekanishe
ibyo sinabimenya ariko birashoboka ko biriho njye ntabwo mbizi ababizi barabizi barabisobanura ariko ngira ngo dukwiye kumenya principe ese principe iri inyuma y'icyo kintu ni igihe principe iri inyuma y'icyo kintu ni integrity ni transparency ni accountability ibyo rero rimwe na rimwe bavuga ngo when you understand the principle and solve the problem bitero kuva principe iri inyuma y'ikintu noneho dushobore gusobanura ikibazo
Reka ngaruke gato ku kibazo Jean Damascene ngira ngo yigeze kubaza karavuga asa nk'avuga ngo iri tegeko ryakozwe n'abadepite ngo ni iryabo ese mwebwe nk'abayobozi b'amatorero mwigeze mugira uruhare mu gutunganya iri tegeko cyangwa se mwigeze mugishwa inama mu bizaba bikubiye muri iri tegeko
ndumva inama zaragishijwe kandi ndumva hari aho abantu bagiye bagira uburyo bwo kugira icyo bavuga kuri icyo ngicyo icyo nibaza abantu bakwiye gusobanukirwa yewe ndiho mbona muri iri tegeko kinatuma narikunda gusumba uko twari tumeze cyangwa se uko twakoraga ni uko kuri iri tegeko riraduha uburyo bwo gushyiraho amahuriro y'amadini ndetse ntibiduha gushyiraho amahuriro y'amadini gusa biraduha gushyiraho ihuriro ry'amahuriro y'amadini bivuga rero ahubwo aho kugira ya restriction abo ngabo bariho bavuga ahubwo riduhaye freedom ririho riraduha uburyo bwo kugira ahantu tuvugira hagaragara tukagira a big voice tukumvikana ahubwo ni ahacu rero ubungubu nk'abayobozi b'amatorero gutekereza uburyo ngo tugiye kubikora dute kugira ngo tugire ijwi ryumvikana tugire ubwisanzure dushobore kugira advocacy y'ibyo dukora kubimenyekanisha dushobore kugira self-regulatory system yacu aho tuganirira natwe ubwacu tukihanura natwe ubwacu tukigira inama natwe ubwacu tukikemurira ibibazo ngira ngo kandi tukagira naho tuganira uburyo tugiye gufatanya n'igihugu cyacu uburyo tugiye gufatanya na leta yacu tuziko nabyita partnership cyangwa se kuzuzanya muri ibyo ngibyo by'uburyo tugiye gukora haba muri education haba muri health haba muri development ahubwo numva yuko ndetse n'ibiganiro bitangiye kuba yuko mu gihe cya bugufi turabona yuko nk'abayobozi b'amatorero dukwiye gushaka uburyo dushyiraho ihuriro riduhuza kugira ngo dushobore natwe kugira aho tuganira n'ubwisanzure nk'uko itegeko ribiteganya hanyuma dushobore kugira aho tuvugira ijwi ryacu rishobore kumvikana I think it is time It's time and opportunity nk'iyo ngiyo irahari kandi itegeko rirabiteganya ngo rero dushobora no kubyiteka
ni ukuvuga ko bitari bihari
byari biriho ariko ubu ngubu biraduha uburyo bwiza bwo gushyiraho n'ibitariho kugira ngo biduhe ijwi ryumvikana
reka dufate undi mukunzi wa radiyo Ijwi ry'Amerika Nsengayire wiriwe neza Nsengayire uranyumva
ndavumva
uri hehe
ndi Kigali Gikondo
ni ikibazo cyawe
mfite ikibazo gitoya nashaka kubaza uwo bishopu namaza nkise itegeko niryo twararyumvishe kandi abanyarwanda kiba cyacu twumva vuba kandi akenshi tuzi ko umusoro wacu ari wo musingi w'iterambere mu kubaka u Rwanda twifuza ariko nandi kumubaza ntese bo barebye nta ngaruka byaba bizatera mu gihe kuko abaturage akenshi nta myumvire yabo iratandukanye
mbere yaratandukanye haraba byabyumba n'abatabyumba ariko so basesengwe gye tureko ntabwo bizabangamira nk'umuntu nk'umukristo mu rusengero yenda be bya byaje cyane ikandagira ati no musoro ko dutura bakabigiye bakaba barabishyize ibintu biri musoro umusoro bava hehe
sobanura neza icyo kibazo cyawe ntabwo ndimo kucyumva neza
ngaire hari kindi wifuzaga kubaza
ntago arabisobanuye neza ariko se nanone nane ntarangiza kumubaza nta ubu hari ukuntu imyumvire byo yatandukanye ariko bafite akazi no kutwigisha tukabyumva nk'abakristu ariko se nta yenda basesenguye iryo tegeko ntago byabagira nk'ingaruka ku mukristo wera atarabwira ati urusengero runaka mu cyumweru gize batanze 500,000 oye n'umusoro wabo n'5,000 urugero ntago byazabaho none ngo bajye babangamira nk'umukristo bavuye ngo mugerageze ngo mutange amafaranga yo byabangamira nk'umukristo
urakoze cyane Nsengayire Archbishop ndibaza ko mbanda icyo arimo kuvuga arasa nkaho yumvikanisha ko kuba amatorero asabwa cyangwa se nubundi babikoraga gutanga umusoro noneho ngo hari amatorero ashobora kubikoresha gusaba abaturage amafaranga y'ikirenga bababwira ko agamije gukoreshwa gutanga imisoro
kugira ngo batange umusoro neza
subiramo Archbishop
ntabwo itorero ariryo risoresha cyangwa se rishinzwe kuba ariryo rifata umusoro wa leta
urakoze cyane
ubikira umuntu ku giti cye akwiye kumenya yuko akwiye gutanga umusoro kandi akamenya aho utanga hariho ntiyagira abamushuka ngo umusoro nacyo itorero ramubwira ngo ni umusoro mukujyanire
asa nkaho avuga ko ahubwo itorero rizajya ribabwira ngo baryunganire babaka amafaranga kugira ngo bunganire itorero kugira ngo ribone umusoro ryishyure
ibyo nanone ni kwa gusobanukirwa kw'abigisha dukwiye kugashiza kubafasha gusobanukirwa
Nsengayire urakoze cyane Archbishop Laurent Mbanda mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri isanga cyano ariko mu masegonda 30 ubutumwa
nuko dukwiye gushishikariza abantu kumenya Imana no kuyikunda no gukundana nk'uko itegeko ry'Imana ribivuga gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda rero icyo nakusubiza umunyarwanda no kumenya Imana no kuyikunda no kuyikorera no kubaka igihugu cyacu
Archbishop Laurent Mbanda w'itorero ry'Abangilikani mu Rwanda nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire
urakoze
tubibutse ko twari twifuje kuba turi kumwe na bamwe mu bayobozi b'amatorero yahagaritswe ariko abo twagirageje gutumira bose ku munota wa nyuma baje kutubwira ko bataboneka ndetse twari twifuje no kuba turi kumwe na bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko abo twari twatumiye nabo ku munota wa nyuma batubwira ko bataza kuboneka ariko nagira ngo nshimire mwebwe bakunzi bacu mwagize uruhare muri iki kiganiro nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma Inosa Kimenyi ndetse na mugenzi wanje Placide Magambo wimenyereza umwugano ku ijwi rya Amerika muri studio ya karindwi hani Washington. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio ijwi rya Amerika.
Turashimiye Edi Rwema genzi wacu ku